Asifunde ilizwi likaThixo phamba sithandaze kuMateyu isahluko sesixhenxe umqolo wesixhenxe. Mateyu isahluko sesixhenxe umqolo wesixhenxe. Celani nophiwa. Funani nofumana. Qonquzani novulela. Kuba wonke umntu ocelayo uyazuza. Nalo ufunayo uyafumana. Nalo unkonkozayo uyakuvulela. Ngupi na umntu kuni ongathi ukuba unyana wakhe uthe wacela isonka amnike ilitye, athi ukuba uthe wacela inhlanzi amnike inyoka. Ukuba ngoko nina nikhohlakele nje, niyakwazi ukubapha abantwana benu iziphi ezilungileyo. Wobeka phina yena uyihlo osemazulwini ukugqithisela ngokubapha okulungileyo abo bamcelayo. Kude kube lapha elizwi lixabisekileyo lingcwele likaThixo. Silapha khona ukuze sithandaze ngoko ke. Masimeni size phambi koThixo sindlale yonke into phambi kwakhe. Naleyo isisindayo isisaphantsi. Thixo thembekileyo, silapha khona ngokuhlwa nje kule ndawo. Siyakubulela Thixo thembekile ngelizwi lakho elinamandla. Wena uthe kumele sicele, mva koko sawuphiwa. Nkosi, asifuni ukucela ngokwentando yethu, kodwa sifuna ukucela ngokwentando yakho Nkosi. Nikubabalo Nkosi kuba bonke kwexesha lokugqibela elisele sifike kulo. Siyazi siphila kwilizwe elimnyama kwixesha elimnyama, kwilizwe eligqwethiweyo apho utshaba lujikeleza njengonyama egqumayo elifuna ubani lingamqwengayo. Thixo thembekileyo, sijonge kuwe, siyakudumisa, sizukisa igama lakho linenceba. Sizizitya nje mongameli ongcwele, siyakucela nje uba usigcwalise ngamandla akho. Umoya wakho ingcwele yihla ngamandla phezu kwethu, usikelele ngokuhlwa nje. Siyakubulela Nkosi ngentsikelelo ezinamandla ngako konke usinike kona kude kube lapha ngobabalo. Kwaye siyakucela uba usamkele ngokuhlwa nje. Oh Nkosi, uthethe nathi ngokunjalo. Siyakubulela uba ubuyise umzane wethu phakathi kwethu kwaye wamsikelela. Okunjalo nathi uzawusikelela Nkosi. Sikelela ilizwi xa elizisa kuthi ngokobutyebi bobabalo lwakho. Sicela ko egameni likaYesu. Amen. Ukuba siphethe ithemba, ithemba eliphilileyo ngaphakathi kuthi kude kube ngaphezulu koko. Udityaniswe nesiqinisekiso siluqobo okokuba siya kuba phaya ngobabalo. Siyazi kuba yonke into uThixo senzela yona lubabalo kuphela, inceba kwaye yimvelwano. Njengoba umbhalo weculo ecula esithi, inceba le ndingayifanelanga kodwa uthe wasikhathalela. Yena Papa kubo busuku kwaye andizivi ngathi ndingama apha, soloko ungaqhelekanga kakhulu. Kodwa kumalunga nengxelo nje ekhawulezileyo malunga noko uThixo akwenzileyo. Kwaye ndicinga uba leyo into esoloko ibaluleke kakhulu, hayi into eyenziwa ngabantu kodwa into uThixo ayenzela abantu. Loo nto ibalulekile. Nonke niyazi bendikumazwe amathathu, eTanzania, eMpuma Afrika, eZambia, kwiAfrika esesiphakathini, emva koko naseKenya. Kwaye uThixo ubonise ukuthembeka kwakhe njengawo onke amaxesha. I andiziphakamisi kodwa abantu basuka kwindawo ezikude kuzo zonke imeko ezingena kuthetheka apha bezokuva ilizwi lenkosi nditsho nabo bethi mhlawumbi benokuthandabuza okuncinci beza bamamela kwaye ezinye inyembezi zaphuma uThixo makasikelele kwaye siyakuvuyela kakhulu oko nonke niyazi pha ezayi se mhlawumbi sanomhlangano ongona mkhulu sakhe sanawo kulo myalezo kwaye baninzi abakhuliweyo baze bamamkela into uThixo ayithembisileyo kweli xesha kwaye siqhagamshelane kakhulu kwaba bantu sele befundile kwileta ejikelezayo ngokunjalo nakwincwadi ethi ubuKristu izolo nanamhla kwaye basoloko besaziswa nganto ngezinto kwaye kwakhona inyweba leyo kwabo bathetha isFrench kulawo mazwe phayana kunokufaniswa nabo bathetha isilungu kulaa mazwe kwaye mhlawumbi kukhona impumelelo enkulu noba umntu angayibiza kanjani kwaye ngokucacileyo ngokuba abazalwana basemabandleni phaya bayamkela kwaye bayafunda bayiva yonke into ngendlela enye nangendlela esiyifundayo apha yiloo nto kukhona uvumelwano ukuhamba kunyawo olunye nolwazi nemfundiso ukuze kube khona ubunye obumangalisayo nantso le nto imalunga nayo ukuba izinto azihambi kakuhle bukumkanini bukathixo akuyubakho ntsikelelo kabani apho uthixo akhoyo khona uthando khona uxolo khona uvuyo kumoya engcwele ewe bukumkani bukathixo abuzanga ngendlela nje yokujonga kakuhle kakuhle kungaphakathi kuthi kwaye ndiyazi ukuba inkosi yanika lo mbuzo okanye le mpendulo xa ababhali bambuzayo kwaye bakhona abathi hey akakwazi ukuba ebethetha ukuthi ubukumkani bukathixo bukubabhali inkosi yethu yabashiya ababhali ababembuza phandle phaa begodola waze wathetha nabo bamamkeleyo nobukumkani bakhe asidingi bulumko obukhethekileyo ukuze siqaphele loo nto emva koko phambi koba ndibhabhe ndiye phaa elusaka ndiye ndaba namava akhethekileyo nje sesaqhuba semotweni khona abantu abahlanu kunye nam abazana abahlanu sisiya phana kwistishi senqwelomoya kwaye njengesiqhelo siye saba nesidlo nje sikhawulezileyo kunye nabo kwaye xa sibuya emva uba sitye kancinci nje sonke umfazi njengesaquphe wacela efuna ukuthetha nam ndajonga ndijikeleza bendingamazi weza wathi ingaba uyandazi ndathi hayi ngaba ungowaphi wathi iminyaka emibini edlulileyo wawupha kulaa hotel ekuthiwa yihilton phaa enairobi ekenya emva koko kwafika imalana kum umfazi wathi kwiminyaka emabini eyadlulayo wayengekho sekupheleni nje kobomi bakhe kodwa esoyiswa ziidimoni esondele ekuzibulaleni kodwa lilungu lepalamente ummeli ilungu lepalamente kwaye beza eNairobi bezokubhiyoza mhlawumbi ke ubhiyozo lokuzimela wonke lo msebenzi ke wawelela wabuyelela usaka kwaye lo mfazi washiyeke yedwa wayengakwazi wayebhidekile wayebuthathaka wayengaphilanga kwaye benifunda iBhayibhile phayana pa elobi ngokusondela pha kwigumbi lokuncedelwa iminyaka emibini yadlulayo kwaye one born weza kum wathetha nam. Emva koko ngokukhawuleza wathi waxela into eyayingxaki kuye konke nanokuthetha ayikukuba asikwazi ukwenza apha, mele sibe negubhu endaweni ekuthile ukuze sithethe sithandaze. Emva koko wathi ewe, ukuba unangxaki yiza egumbini lam kwaye mandikuxelele. Igumbi lalibonakala ingathi yimfazwe yehlathi laseTotebak, kwangakholeleki. Qinisekileyo yonke into yayiphantsi naphezulu nomfazi okunjalo, yonke into ongayicinga yayipha phantsi ngokugqibeleyo esekupheleni. Emva koko wathi ndinethemba elinye elishiyekileyo kuba uzokuthandaza kwaye uThixo uzandinceda. Kwakhona ubugqwirha nokuvumisa na yonke into umntu angayicinga kulo usapho ngendlela ethile. Ndava buhlungu ngalo mfazi, ndaziva ndingathi ndithuThixo yanga angangenelela apha. Ndamthandazela ngokuvela kwinzulu entliziyo yam, ndabeka isandla zam kuye ndamkhulula kuko konke ukukhonxwa kukaSathane egameni likaYesu Kristu. Kwaye ndingaxela ndithini ngenyaniso, ndandingamazi la mfazi. UThixo wenze into ezinkulu ezenzela yena kwaye wamnika ubungqina ngaphambili phambi kwabazalwane kwaye wakuphinda wathi usukela ngalamini uThixo wandinceda. Ngisukela ngalamini obuya yayiba ubungqina obumangalisayo. Umfazi kakuhle kakuhle owayesekugqweseni kubomi bakhe kodwa ngokunjalo wayesoyiswa ngamandla kaSathane wayecinga njengakho uhlala pha kwaye ndandilinde pha, ndilinde abazalwane ukuba beze ndifunda kancinci nje kwizibhalo ezingcwele. WayeuThixo wakulungisa ukuba lo mfazi ngoko aze kum. Zange ndiye kuye, nguye weza kum kwaye sayizisa le meko phambi koThixo kwaye wangenelela. Loo nto ithetha okukhulu kum. Sonke singathetha nje senze nje God xa uThixo enokusebenzisa ngenyaniso kwaye ngasebenzisa kanjani ukuba sibe yintsikelelo kwabanye kum. Obu yayiba ubungqina ngoba uThixo usangenelela nanamhla kwaye uyanceda. Ngamanye amaxesha sichukumiseka kalula ngoba sijonga imeko ezithile, mhlambi sizijonga thina singalinge ukuba simthathe uThixo elizwini lakhe ngendlela ekumele senza ngayo. Kwaye ngokunjalo soloko sithi uThixo uthembekile ukuba ilizwi lakhe liyinyaniso, ukuba izithembiso zakhe zingu ewe zingu amen. Umzana uRusi usifundele ilizwe elithi cela, celani nophiwa. Sele sicelile uThixo usinikile. Akwabi izinto ezinjengezi zingenzeka amatyeli amaninzi phindaphindane kuba uThixo unokusikhokela kubantu abeyiswe lutshaba, abanye baphilile abadinga igqirha bayakumdlula. Ngabe inkosi iyakhonza abantu, ngubani eyamncedayo, ngubani eyamkhathalelayo? Kodwa bonke abo bamoshwayo abo babesoyiswa ngumtyhuli baze babandezelwa beza enkosini, hayi abanerhatshi, hayi abo babesazi benokwenza into ngcono, hayi, kodwa bonke abo babesenezidingo, bonke abo abethe yinyaniso boyiswa lutshaba beza kwa yainga abo abo babevuya babenombulelo babesazi okuthixo abenzele kona kwa ndicimba kumele ibe lolo hlobo kuthi sonke kumele sibe nombulelo ngako okuthixo senzele kona ndinqwelela nje kuphela ukuba inkosi ingasivumela sibe namava ngaloo nto kwakhona ukuba sinoba nobungqina bokuphindaphindwa kolulungiselelo ngokupheleleyo ingeyiyo enye into ngaphandle kwaleyo ixeliweyo kwincwadi yezenzo kwanjengoba nditshilo ndiye eNairobi siye sabe nemihlangano emibini emangalisayo phaa abantu beza bevela kude nakufutshane uthixo wasisikelela phakathi naphakathi kobusuku sithe bye bye kubazalwane umbuzo wathi ingaba niza kubuya nini ihambi lolu hlobo suka kwilizwe ngelizwe kwidolophu ngedolophu ingaba nizobuya nini kwaye xa kumele usithawazi kakhulu abazalwane basezayiri banibuza bandicela ukuba ndize ndize ndaze ndathi uthixo evuma ndizawuza ngenyanga yomnga kodwa emva kwexesha ndacinga ngazo zonke izinto endandisele ndizithembisile ukuba kumele into endizifunayo endizidingayo okanye apho ndingathanda ukuya khona emva koko awazi noba mawuyephi kuqala kodwa siyavuya ngayo iminyango evuliweyo siyavuya ngeentliziyo ezivuliweyo siyavuya ngawo wonke umphefumlo ophumayo obiziweyo kwaye okhonza alandela inkosi ngokuthembekileyo benempembelelo kweli xesha ukuba isizathu sikathixo sithe somelezwa amakholo athe athatha ukuma kwawo elizwini likathixo ngaphezulu kunangaphambili ndiyakholwa ukuba nomoya wemfundiso othe wavuthelwa aya kulonke umhlaba ushiye kuphela into ezilungileyo ngasemva eshiyela amakholwa inyaniso wonke umoya oshukumisa umthi uyaqinisekisa kuphela ukuba iingcambu ziyakhululeka kancinci ngoko kwazi ukungena nzulu ayinakonzakalisa nto ayinakonakalisa mntu omiselwe ukuba abone uzuko lukathixo kakuhle kakuhle siyabulela ngemithandazo yenu ndiyazi ukuba inam yanguthixo anganisikelela anivuze sivile apha kwilizwi lokuvula lithi celani nophiwa funani nofumana ngqonqozani novulelo bekumele ngicinge ngesahluko sesithandathu umqolo wesixenxe apho inkosi nika umyalelo wokuthandaza emva kokuthi apha kumqolo wesibhozo ngoko maningafani nabo kuba ekwazi uyihlo enikuswelayo ningekamceli thandazani ngoko nina nenjenje bawethu osemazulwini malingcwaliswe igama lakho mabufike ubukumkani bakho makwenzi ukuthanda kwakho nasemhlabeni njengokuba kusenziwa ezulwini ingabi intando yethu kodwa intando kathixo yenziwe apha sifundile qonqoza qonqozani novulelwa nabanocela isonka akayikunika ilitye nabanocela intlanzi akayikunika inyoka emva koko inkosi ithi ukuba ngoko nina nikhohlakele nje niyakwazi ukubapha abantwana benu izipho ezilungileyo, kobe kaphina yena uyihlo osemazulwini ukugqithisela ngokubapha okulungileyo abo bamcelayo. Kwaye silapha ngokuhlwa nje uba simcele uba bufike ubukumkani bakhe, uba yenziwe intando yakhe ebukumkanini bakhe. Hayi kuphela ukuba kutshiliwe kuthi, kodwa uba kunokwenzeka njengendlela okuthwalwe ngayo kuqatshelwe, uba kube sicula iculo malunga nokweyisa, sithe yeyisa nawe njengapha kwisitanza sesithathu. Emva koko kwenzeka ingcinga kum ngenyaniso kulo hlobo, makube kanti siyakoyisa okubi okanye ukubi kuyaseyisa. Sikudabi lokomoya kwaye likho ikholwa elinokuthi kum, ndinobomi mna obunganzinyelwayo. Hayi, sikudabi olukhulu lokomoya kwaye kumele sixhobe sonke isigwegqe sikaThixo ngokuncedwa nguThixo. Kwaye ngokunjalo kumele sikwazi ukuba siziphephe iintolo zongendawo ngenyaniso kulo hlobo. Udabi kumalunga na umntu xa kumele phama isandla, makube kanti siyakoyisa okungendawo okanye okungendawo kuyaseyisa. Makube kanti sizokuma noThixo size samkele uloyiso laseGolgotha nje ukuba kuyimfuneko esithe sakunikwa, size sikholwe ukuba uThixo kumisele thina okanye asinathuba lokweyisa kwaye nokuphuma siseyisile. Ayilo dabi olusilulwayo kodwa ukholo kuloyiso laseGolgotha lulo olunika wena nam amandla okuba sazi uba kwenzekele mna, kwenzekele wena, kwenzekele thina sonke. Ngoko ke yanga ilizwi kunjalo neculo ngokulula lingaze entliziyweni zethu ukuze sizibuze umbuzo uba ngompi nakuthi ingaba ndeyisa entwenini, ingaba ndoyiswa yintoni. Kusoloko khona enye kwezi zimbini kuzo zonke izilingo, kuyo yonke into enoza kubomi bethu ingene kubomi bethu. Makube kanti sithi abayeyisa into okanye loo nto iyaseyisa, makube kanti singochwepheshe kuloo nto okanye yiyo enochwepheshe. Ayinoba yenye indlela, akunakubakho kulingana kwaye yange uThixo ngenyaniso ngasinceda ukuba siphume singabeyisi, singabeyisileyo. Wonke umntu uyazi ukuba udabi lokomoya lwenzeka phi, wonke umntu uyazi uba lumalunga nantoni. Asidingi uba sibuze mntu ngokungqaleyo, sonke siyazi ukuba kuphi, kweyiphi ndawo, kweliphi nqanaba olu dabi lokomoya lenzeka yanguThixo angenza beyisi nabayisileyo kuthi. Hayi abantu abalungileyo kodwa abantu uThixo athe wabanceda. Abantu abanobekwa kuluhlu njengoba isitsho kasixhenxe kusichila sahlo sesibini nesesithathu lowe isileyo uyakuzidla ilifa zonke izinto kokuphela ngabe yisi abeya kungena phayana sazi nje kakuhle ukuba ukholo kuYesu Kristu kokuxolelo nakuxolelaniso lulwanele usindiso kwaye ngako oko omnye umuntu uyasindiswa kodwa oku kunika wena kuphela ubomi obunginaphakade hayi uxwino hayi uzuko okanye isidlo senkosi ukuba ufuna ufikela kuvuko lokuqala kumele weyise sonke siyazi ukuba inkosi yeyisile ngoku litsheli lethu ukuba uThixo unokwenza beyisi kuthi ukuba sinokucalula kwimeko ukuba uThixo ufuna ntoni kuthi kwaye sikholwe uba usinika amandla asinako kodwa uyasinika ukuze sikwazi ukuphuma singabeyisi singabeyisileyo ukuba inkosi ngenyaniso ibe nokumila ngaphakathi kuthi kuba singabi saziphilela kodwa yena aphile ngathi athethe ngathi asebenze ngathi kwaye phantse ndathi asindise ngathi aphilise ngathi kodwa oko kukuhamba nje nokuthetha kakhulu kodwa kunjalo uPaulus usebenzisa ilizwe elaziwayo kumprofethi Isaya kuzenzo esahluko seshumi nesithathu uba inkosi siyalele ngolo hlobo yathi ndikumisile ukuba ube sisikhanyo sentlanga kude kube sekupheleni komhlaba kwaye inkosi yambiza yathi ngokungqaleyo ndikumisile ukuba uvule amehlo entlanga uThixo uyaqhubeka nomsebenzi wakhe sikuthethile oku amatyeli amaninzi oko kuqale kumnqophiso mtsha kuselapha nanamhla kuya ukuqhubeka sithi sifikelele kugqibelelo kwayanga uThixo anganika nathi sonke ubabalo uba sicele ngokwentando yakhe kwayanga singathathi inyathelo linye mganyana uba siphile ngokwentando yakhe kuze intando yakhe yenziwe kubomi bethu andazi ukuba lakhe lakhona na ixesha ebomini bam aphukulila komphefumlo wam wakwanzulu owuThixo yanga intando yakho ingenziwa kubomi bam nakwibandla lakho kwaye ndiyathemba uba kunjalo kuthi sonke uba sifuna umanyano kunye noThixo sifuna umanyano emthandazweni kunye noThixo naselukholweni kwaye inkosi iza kusiva kwaye iya kusisikelela amen bawothi usemazulwini ndiyakubulela ngokuvela kwinzulu entliziyo yam ngalubabalo lwakho ngeendlela zakho kubantu bakho owuThixo othembekileyo ndingubani na mna kwaye singobani thina uba singafumana ubabalo ebusweni bakho nkosi ethandekayo sisebenzise yanga intando yakho ingenziwa kubomi bam nakubo bonke ubomi bethu yanga intando yakho ingenziwa kwibandla lakho ebukumnganini bakho banendlela yakho uThixo nkosi ndiyakubulela ngawo bonke abo ubasindisileyo abo ubabizileyo abo uthe wazityhila kubo ndiyakubulela ngawo wonke imiphefumlo exabisekileyo ethe yazalela ubukumkanini bakho. Nkosi ethandekayo, bagcine. Usikelele nathi ngokunjalo kule ndawo. Nkosi ethembekile, dala into entsha ngaphakathi kwethu nangathi ngalo ngakukuzukiswa kwegama lakho. Amen. Uzuko kuwe. Yesu kuphela. Uzuko kuwe. Yesu kuphela. Yonke into enomphefumlo mayidibane. Thi uzuko kuthi kuYesu. Ewe kuYesu kuphela. Oko kuphela yabaluzuko. Oko kuphela yabaluzuko. Xa sikhululekile entlungwini ndibona ubuso bakhe. Xa ndikhululekile entlungwini ndibona ubuso bakhe.